keenya kana aanaa jillee dhummugaa keessatti walitti bu'iinsa uumameen namoonni madaanii wal'aansa fayyaaf gara hospitaala Shawaaroobiitti geessaman akkasumas kanneen isaan waliin turan ajjeefamuu obbo Jamaal Hasan bulchaan aanaa jillee dhummugaa ibsanii jiru.
Bulchiinsa magaalaa Xaayyeetti rakkoon kan mul'ate keessaa masjiidatti talaachisu irratti humni hidhate humni milishaa galgala ishaa masjiidatti talaatee osoo deemuu ajjeefame sababa saniin walitti bu'iinsi uumame bulchiinsa kiyya keessatti gandarbaayyutti lolli uumame walitti bu'iinsa san irratti namoonni mataan namni lama riifar jedhamanii buufata fayyaa sanbata irraa gara Shawaaroobii akka deeman erga barreeffameef hin booda gara sana akka deemaniidha kan godhame warri mataa yaaddoo qabu turanii nageenya isaaniitiif jechuudha. Yaaddoo isaanii san irraa ka'uudhaan polisoonni eegumsa isaaniif godhanii akka deemaniidha kan goone ergachi deemaniin booda yaala sinii kenninu jechuudhaan akka iddoo sanii ba'an godhame iddoo sanii ba'uuf yeroo yaalanis ugurri irratti godhame. Saniin booda qaama seeraa bulchiinsa magaalaa Shawaaroobiitiin poolisoonni deemaniif meeshaa isaanii akka isaanitti kennan yookaan meeshaa kennan taate nagahaan gara mana isaanii akka deebi'an walii galuudhaan meeshaan poolisoota bulchiinsa magaalaa Shawaaroobiitti kenname erga meeshaan kennameen booda kallattimaan tarkaanfiidha kan irratti fudhata.
Reeffi namoota kanaa san booda attam ta'e?
Reeffa san fudhachuudhaaf qotee bulaa keenya gara sochii godhe. Reeffa san dhuunfatanii sababa reeffa sanii immoo walitti bu'iinsi uumame lolli guddaan baname lubbuu namoota hedduudha gandoonni hedduun gubachuudhaaf namni hedduun madaamuudhaaf rakkoon kun nurra gahee jira. Reeffi sun guyyaa afuriin booda humna federaalaa kun fuudhamee kan duukanna.
Nama meeqa tarkaanfiin kana irratti fudhatame?
Reeffa nama kudhanii fi kan nuuf dhufe namoonni madaan nama lama namoonni yaachisuudhaaf fira namoota madaan kanaati namoonni saddeet. Yaalatti argatanii faana bu'anii kan deeman hundi isaanii cuun warri kudhannanu warra jiilleen muugate aanan keenya hospitaalaan qabu waan ta'eef gara Shawaaroobiitti kan geessine hundi isaanii cuun lubbuun isaanii darbee jechuudha.
Tarkaanfii kana eenyu akka fudhate hin beekama?
Ijoolleen rakkoo kanarraa hafanii baqatanii waan turaniif dhaabbatanii wanti argamu jiru garuu humna hidhateki humna hin hidhatin irratti hirmaataa ture jijjiira kan jirudha isaan kan kadhatanii.
Haalli naannoo ammatas gabaadha?
Haalli naannoo ammatas gabaadha. Warri raayyaan ittisa biyyaatiif seenee jira. Warri federaalaatiif jira. Amma rukkaatu hin jiru. Garuu uummata buqqa'ee wal qabateeti. Rakkoo ammata keessa kan jiru. Amma gargaarsaan wal qabatee gara nama 40 buqqa'ee jira waan ta'eef gara mana 815 kan ta'u kan gubate. Isa kana iddootti deebisuufis gargaaru humni aanaan qabu baay'ee ibsaadha waan ta'eef isa kana wajjirra kasaa jira.
Gama kaaniin. Haala Shawaaroobiit keessatti ta'e jedhame kanarratti bulchaa godina Shawaa Kaabaa kata'an obbo Taaddasa Gabra Tsaadiq gaafadheen ture akkas jedhan.
Qusilanyoch asasawochi namza yoonu qusilanyoch wada Shawaaroobiit lehekkibinaa mattawe mootu aallu miilaw su taragaatuan. Kotro nifitanyaa dandam wada 6 akkababi no miyoonu.
Kanneen madaan 10 sajed otoon taane. Kanneen madaanii wal'aansa fayyaaf gara Shawaaroobiitti dhufan du'uun mirkanaa'ee jira. Lakkoofsa isaanii hin mirkaneeffatiniin jira. Garuma 6 ta'u isaaniin wal'aansisuuf kanneen wajjin jiran miidhamuu barree jirra. Yeroo sanatti poolisootaa fi shoferiin ambulaansii homaan taane lubbuun waan jiraniif mirkaneessuun ni danda'amaa jedhan. Jarreen kun wal'aansa fayyaa dhabuun du'an kanneen jedhanii fi gochaa jechaatu irratti raawwatamee kanneen jedhan jiru maraafuu qorannaan gaggeeffamaa jiru kan qulqulleessu ta'aa jedhan bulchaan godina Shawaa Kaabaa obbo Taaddasa Gabra Tsaadiq itti fufanis.
በምርመራ ተጣርቶ እንዲህ አይነት ጸያፍ ድርጊት የፈጸመ ካለ ከህግ ተጠያቂነት የሚያመልጥ አይደለም። በጣም ነውር ነው፣ ጸያፍ ነው።
እርገ ቆረተሜ ቦደ ጎቸ ጅብሲሳ አከሲ ከራወት ጅራናን እትጋፈተመ ሴራ ጀላ ከምበው ሚት ጎቺ ኩኒስ በላሌፈተሙ ቀባ ጀኔ ገሬን ቆረቱ ሴኔ ቆረታ ጅራ ሀለ ቀበተማን ቁልቁላይ የሮጀ ኡመታ ከን ይፈተውዳ ጀደኒር namoonni warra madaa'ee hospitaalatti geessanii miidhaman jedhame hangi tokko lubbuun jiru shoferiin ambulaansis jiraa jedhan. Walitti bu'iinsa akkasii yeroo uumamu erga jijjiiramni argame as kun yeroo arfaffaati ka jedhan obbo Taaddasa Gabra Tsaadiq bara 2010 bara 2011 bara 2012 kan dhaqqabe yoo ta'u barana nagaan dabarre jennee turre yeroo arfaffaaf rakkoon uumamee jedhu sana dura. Yeroo gaddaaf gammachuutti ummati wali wajjin jiraachuu bira darbe waan akkasii argine hin beennu jedhan. Akka dhuunfaatti sababaa bishaanii fi marga dheedichaa irratti walitti bu'uun inuma jira. Sun immoo akka aadaatti jaarsummaan furamaa ture. Garuu amma adda kan godhu bifa gurmaa'een humni ormaas jiraachuu kan calaqqisuu jedhan. Jalqabbiin rakkoo kanaa maal akka ture kan gaafataman bulchaan godina Shawaa Kaabaa obbo Taaddasee Gabratsaadiq akka jedhanitti.
የሚዲየት ኮዙስ እዛ አካባቢ አንድ መስጊድ ላይ አሰገድ ተገደለ የሚል ነው። እሱ ለያለ ምን ሆነ የሚለው እንግዲህ
የሮ ሰነቲ ሰበባ ካንቱሬ መስጊደና ኖ ሰናፍ ነምኒ ሰላችሰን አቦቲያ መንቲኬሳ አጄፈመን ከጀር ሱን ማፍተይ እንጀዱ ገሩ ኢሰ ዱባ ሃለ ጅሩ ወሊን ካን ኢላለ ሙታአጀደን የሮ ሃለ ከሲተው እንጀፈመስተይ እንያጄስ ድምሳኒ መነሙርቲቲ ዲያቹ ቀበመሌ bifa weeraraan ka'uun waan hin mallee jedhan. Yeroo sana nuti leenjif magaalaa Baahir Daar keessa turre san booda addaan kunne dhufnee jedhaniiru. Dhumarrattis.
Lafu malikti maskalaalatti nu fayyadu heeratasabu jiru bataan bifti hunetaa yetalaayyii haayimaanooti yaallahu.
Dhaamsi uummataaf dabarsuu barbaadu namoonni amantii adda addaa fi sabaaf sablammummaa adda addaa qaban kun wal danda'anii wal kabajuun iddoo biraaf. Modeelii ta'uun jiraataa turan ammas obboloota walii waan taaneef maaltu dhufe jechuun gamlameen gaafataa jiru. Kanaaf uummata gidduu rakkoon akka hin jirre beekamuu qabaa jedhan. Ergaa addaa fudhannee warri aangoo hooggantummaa irra jirrus borganama iddoo biraatti ramadamuu waan dandeenyuuf uummanni garuu achuma jiraata waan ta'eef waliin turaa jedhan. Warri sooshaal miidiyaa irraas uummata addaan fageessuu mannaa. Walitti dhiyeessuu irratti akka hojjetan bulchaan godina Shawaa Bahaa obbo Taaddasee Gabratsaadiq gaafataniiru.